just one of you are. Inakuja Bwana wangu Elohika, Mokozi wangu, Mlinzi wangu wa peke. Bila wewe nitazama dhambi, nishike mkono Shalom wangu. Yesu ananijua peke, Bwana wangu ananilinda popote. Ni Yesu ananijua peke, Bwana wangu ananilinda popote. Lile ya kikomo ni haya, usinzi yake ni meze ya wiki. Niponja nitatele duniani, uniokoe uma wangu. Ni Yesu ananijua peke, Bwana wangu ananilinda popote. Ni Yesu ananijua peke, Bwana wangu ananilinda popote. Naona ufalme wako ukaribu, tama yangu ya kukuona imefika. Nitasifu na kuabudu milele, roho yangu sasa tulia. Ananijua peke, Bwana wangu ananilinda popote. Yesu ananijua peke, Bwana wangu ananilinda popote. Ananijua peke, Bwana wangu ananilinda popote. Ni Yesu ananijua peke, Bwana wangu ananilinda popote.
Yes, Lord.